This is an MUT Radio podcast.
Hey, on ihlanganani midday show and sasinase ke isihambelo sethu sanamhlanje uzomuzwa nje ukuthi na ubani igama lakhe uqhamuka kuphi and also sazo DJ Khaled thina othena another one so besizwa ke thina ukuthi na kuze kufike ku another one kufike kanjani igama lakhe ke stability sekhona la e studio brother kunjani
ngiyaphila uDumo kunjani
asikhona mfethu
ngibingelele nje ingane zakwethu kuona wonke umuntu ngizoqala kunina abasakazi ngibonga leli ithuba eningipha lona namhlanje kusekhaya lami ke lapha eMangosuthu uStability lo abanye bamazi ngosizwe buthelezi ozalwa kaNdlovu kahle kahle ozalwa intokazi yakwaButhelezi
okay
kwaNongoma la engizinze khona ngokwesimo kwesimpilo
yeah yeah ngeke ngakubona mfethu uhamba nabafethu bale emfule kwaNgcobo Dick ubani khona lo omunye
Dickies yeah
yeah ngeke ngakubona uhamba nabo wazi kanjani emfule eMelmoth
engakusho nje baningi abafoto sengihlangane nabo through lo msebenzi.
Yeah.
Abanye abantu okugcina kuvela ukuthi bangomkhaya, abanye abantu kugcina kuvela ukuthi kade baba nolwazi lo msebenzi kodwa kuthola ukuthi abakwazi ukufinyelela kumina.
Okay.
So lo chance esuke siyithola noma lo chance esuke iqhamuka la kufanele engage khona nabantu okuyibona abahlezi besondele noma beseduze nomsebenzi wami. I use that opportunity.
Wabathola kanjalo.
Yes, yes, because kuhlezi kuyindlela ukuappreciate ukuthi umuntu engaboni osuke ukwenza noma engakuboneli kude and then think uyilo umuntu lo mhlawumbe osuke ezwe ngabantu ukuthi umuntu nje noma esuke ebuka umsebenzi wakhe ukuthi ashuthi kulohlobo lo muntu kanje
yes asingene mfethu ku business of the day unenkampani la ebizwa ngo another one clothing brand but before singene kuyona singene sigxile kuyona another one liqale kanjani igama liqhamuka kanjani what is the context
it's deep because go yonke le nto leyo kungena uthando.
Oh, okay.
Yeah, to be honest with you, kungena uthando esikhatini ke sifika la it was 2015 ngifika la eThekwini. Kuqala kwami ukufika nje eThekwini and then I came here eMangosuthu as umfundi ngafika nga register ngasizakala ngakho konke angisizakala ngakho.
Yeah.
And then kuthe 2017 kwase kuqhamuka this idea.
Yes.
Engaqhamukanga as something that I think iyohamba isifike kuleli zinga esikulona namhlanje. Ilokhu ukuthi nje kukhona lezi gibha lezi zama-carpools zazikhona and stuff, you know that.
Oh, yeah. So, Bemeshelane, he's king.
yeah, it was that. And then I took it from there as to see ukuthi, okay, it's fine. Let me just have something that will make into ingazwakali noma ingabonakali ngale ndlela leyo ukuthi awulaba bobabili bazithandana.
Yeah.
And then it's a half-half.
Okay.
This is why it's another one. If ukuthi nina niya noma ne relationship no two.
Yeah.
And then when I see you kufana nokuthi ngibona half kasisi.
Oh, okay.
Yes, ukuthi mhlawumbe mangifuna intuthuko, I know ukuthi vele mangibona intuthuko kufana nokuthi ngibona intuthuko.
Yeah.
Of which it's another one. That's where kugcina kuqhamuka ke leli gama leli and okungijabulisa kakhulu nokubona respond yama customers and people uthole ukuthi bahlanganile bengazani.
Yeah.
But bagcina bebengabangani. Of which le yothando igcile kakhulu noma ngithi ingxenye yayo yonke le movement le
so uthena uyiqale 2017
yeah
so I want to know man ukuthena through uhambo ke now uzama kuyihlanganisa lento what are the challenges othe wabhekana nawe and also wakwazi kanjani ukumelana nalawo ma challenges
La ngaqala khona nje bhuti wami ngingasho ukuthi abantu bayazi into right bayazi into wrong.
Yes.
Because when you do something wrong abantu bayakutshela ukuthi lento oyenzayo i wrong.
Yeah.
If you're doing something that is right people will tell you ukuthi lento oyenzayo injani
right. Yes.
So to that point ngizama ukuthi kuzona zonke ingqinamba ekhona umuntu nomuntu uyazazi yena ukuthi u strong kuphi noma u weak kuphi.
Yeah.
Ukuhlanganisa ubuwena kugcile kakhulu into enoyicabangayo nezinto sokuzenza. So indlela ngeke izibe lula vele for everyone and impili njalo ma singakhuluma nje iqiniso mhlawumbe singaphuma ngisho la ungikhombisa into straight ongeke uzuyiboni ending yayo because when you see something that is straight you would see the end ukuthola lento leyo ukuqonda kwayo iqala la igcine la
yes
so abantu noma engithi nje ekufikeni kwalowo mcabango lo noku understand yonke lezi ingcinamba engahle iqhamuka empilweni ngisho umhlaba uqondile ukukhomba khona ukuthi vele kuyonke indlela noma kuyona yonke into esukuyenza ngeke kuze kuqonde
konke
futhi impilo yakho uma uyibona wena iqondile noma ufisa ukuthi iqonde kungabikho okuzokuphazamisa futhi uzokwazi ukusheshu sibone ini isiphetho sakho noma uzokwazi ukusheshwa uyibone ini i-ending ingakho uma ngizokubekela umzekelo kula bantu abathwele umuntu othwele usukazi ukuthi uzoshona nini angithi impilo yakhe beyifuna ukuthi ibe straight to that so usukazi yena ukuthi okay it's fine uma nginolo 15 years ngizobe sengikwenzile 1 and 2 and 3
so now siyazi ukuthi yena ziningi izinto ziyenzeka yabo Ziningi izinto ziyenzeka ayaqhamuka ama brand ayaba khona so sengifuna ukubuka ke manje ukuthi yena since 2017 yini lento oyenzayo ekuthatha izikubeke la extend namanje you still standing
it's a motivation and to understand abantu abakufundisayo abantu abaphambi kwakho abantu obukela kubona abantu othi mawukhuluma and then reflect that image asuke bekunikeza yona we have all Mr. Fuyane ngicabanga ukuthi basakhona makuthi basakhona la ngaphakathi esikoleni we have Ofire abantu bekuyibona abebektshela the reality of life of which bona abakhulumi as umuntu okufundisayo la but ukunikeza isithombe sala uzophuma uye khona so if you do know ukuthi emhlabeni ngeke kuze kuqonde konke noma ngehambe ngendlela yakho yonke into you will understand ukuthi kubaleka kanjani ukulalela inhliziyo yakho before you take it to your mind because umqondo nenhliziyo kukhona ukuphikisana okukhona
sikhuluma no Stability the founder and also the CEO of another one clothing brand siyazi ukuthi yena sike sinibone reason why ngimemile on the show ngiyambona ukuthi yena uyasebenza ufowethu we don't wanna lie siyabona umsebenzi uyaqhubha and all that so manje Mr. Stability you have ama celebrity that are wearing a brand yakho like ungene kanjani lapho and also leyo nto isiza kanjani business
ngizoqala nje ngobumina personally because mawusu nento kanje you have to work for two things usebenza usebenzela igama lakho uphinde usebenzele igama le company noma lo msebenzi osukuwenza angisiye umuntu okwazi ukapproacha noma ngikwazi ukusheshing approach umuntu nginalo kwesaba nginalo luvalo lolo but into engithengi ngayifunda sengiyiphakathi because ayiki into ongayifunda ngento osuke ungekho kuyona uyibukela kude into uma uyibukela kude ubuka lo yamdlalo nje osukwenzeka but ungakunalwazi ukuthi kwenzakalani kwaku 2017 ngeapproach kwakuzoba no Miss la eMangosuthu that time kwakukhona usisi owangisiza kakhulu owakwazi ungixhumanisa nobhuti uqhosha ngokwenza kwakhe futhi that's where engiqale khona ukuthi ngibe nomuntu popular okubantu owakwazi qala ukusondela nokwemukela umsebenzi engimnikeza wona ngamhlanganisela lokho kwaphuma emaphepheni and like everyone owayekhona la ngikhona nami la kubuka uMiss wonke umuntu wayeza kumina hayibo ngibona uqhosha eqhokile kuza nakho and then kwase kuvuka lento le engathi uma ngicabanga ngathi it's okay if I stay here as long as i company noma umsebenzi uzoba more recognized because it's very hard to build a brand image but if unabantu osukwe ukhona yabona ngizokubekela nje i example kunezinto ezenzeka ezasenzeka emholweni kusahanjwa imholo uyabona mawuse emholweni everyone can go there and sell right but then now imholo ayisekho so mawune tuck shop sekunzima mhlawumbe uku understand ukuthi kwenzakalani noma abantu yini abayithanda kakhulu so that you know ukuthi what is it you have to stock and what is it you have to get ukuze ukwazi ukuqhubeka u reach abanye abantu
yes
so ukuhlangana naye kwaba into enzima nyana nje kodwa kwagcina kwenzekile because bangabantu ababhizi so you must understand something ngabantu abasuke bengama celebrities noma abantu abana nama image athe kuba makhulu akukho lulu kum reach out mawusu mtholile lisebenzisela uluthuba lelo in a way ezokwazi ukuthi kusasa ekwazi ukukhumbula with respect osuke umnikeze yona because you get what you get you get what you give
Stability sikhuluma noma another one clothing uyayigqoka ke fethi i brand yakhe ay we don't wanna lie
and I'm sitting here thinking when he came in I kept looking at him was like ubando I'm so impressed with the brand and I'm not sure ukuthi nesikhwama yini lesi brand yakho
Yes.
The hat as well.
Yes.
It's so beautiful. They want you the way you dressed, TJ. It says a lot. Yeah.
You have to wear your brand. Bonagal, I was Pelugu Staisela, is it about 350? But Kamzelo Staisela, skipper's got 350. But a sick bonus, Kogi, the way.
That's a total point. Ngangaba ne comment, like, I think it was a post, appreciation post, coming from one of the members. Akona la mangosuthu. Kwakurasta we Satesmo.
He said
something engagcina ngiyithatha njengento okufanele kube isifundo ngaphinde ngakhuthale egenzini. He said uyazi ukuthi sinomuntu la uhlezi egqoka ibrand yakhe from top to bottom.
Yeah.
Every day. Bengeke ngithi because lokho kumina was a strategy so market but she's still like I'm wearing a jacket.
Yeah,
I know why I'm doing that.
Yeah.
It's not like angicabanganga ukuthi kuyashisa. No, ngiyazi ukuthi kuyashisa, but the reason is ngifuna ukuthi as much as ngidlula kubantu, because I know ukuthi ngiyema ngosuthu, I know ukuthi ngiyakuma insurance, I know ukuthi ngiyakulapha khona abantu abaningi.
Yes.
Abanye bazobona umuntu awu wazohlanya lokhu ushisa kanje ugqoka ijacket.
Yeah.
I know ngifuna ubunge lento le elange move. I'm giving you the image of the brand. Yes.
Yeah. Breathe, building the image of the brand. You have to make sure kutena uyayigqoka ibrand yakho ngaso sonke isikhathi. So stability, man. Asitholeke manje wangena emkhakheni wezemfashion. Asibeke ngokuthi imfashion sikhuluma isiZulu. Angithi sizwele uthukela. Yes, as Kuluma gets gissy most of the time. But as one can was in fashion, Yakuma, another one, and all that. Now, the question is, where do you see yourself now as Ilokuzana, another one clothing brand, in the next 10 years to come, 5 years to come? What is the vision, the mental image now of a desired future?
Ayazi mawubuza lo mbuzo lo ngikhumbule enye ividiyo engangayibuka omunye ugayi bembuzo ukuthi uzibone kuphi in 5 years.
Yeah.
And then he went straight because ukupredictor iyona nto ehlezi sinayo, but iphupho angeke uze ube neshow ngalo ukuthi lokuthatha likubeke phi.
Wonderful.
What I think it's something that is most important ukuhlonipha nokwazisa abantu abasuke besondela entweni yakho.
Yeah.
Njengoba bengishilo ukuthi abantu bayazi into wrong, bayazi into right. Ngeke uze ubadidizise lokho osuke ukwenzile wena, usuke ukwenze njengento osuke uyibone right.
Yeah.
But abantu uma ukuthi leyo nto leyo ayikho right, they will tell you ukuthi lokhu akukho right.
Yes.
And ukuba kulo msebenzi lo kukunikeza imiqondo eminingi, kufanele ngibe semqondweni wakho as a customer. Kufanele ngibe semqondweni womuntu ongakaze ebe yi-customer kumina before.
Yeah.
But ngizomenza kanjalo ukuthi egcine ekhumbulile ukuthi engifake kwi-budget yakhe. Because lokho kulidaphi, kulide kutheni ukwazi ukubona kukhula ama-sales, kukwazi ukubona kukhula ini ama-customers.
Yeah.
And then lokho kukusiza ekutheni uzokwazi ukukhuthazeka ekutheni uqhubeke wenze into oyibonise ikusasa elihle kuwena njengomuntu.
Yeah, uyakhuluma ke, uyakhuluma. Stability lapha. Nontuthuko, I'm impressed. I must say I'm so impressed ukuthi having someone uyazi ukuthi na I have a business, right?
Yeah.
But most of the time anginayo leto ukuthi na kumele ngihambe ngiphume ngiyokhuluma ngeze lezi zinto lezi yaka. Because you at the issue with an amlange sitting a better business communication.
Yeah.
Understand. And knowing Ugutena Mr. Stability can actually be an all rounder now, doing all these things for a business like it is so spectacular.
I'm very much impressed with the pen. And one question.
Yeah.
Do you have maybe a social media page for EE clothing brand? Yeah, konje one email.
Ikona ku Facebook, ikona ku TikTok, ikona ku Instagram.
Okay.
Kuyo yonke leyo nto leyo, I know ukuthi ngithola ama texts, comments, people who want to be ambassadors.
I was
actually heading there.
I know ngiyakwazi ukubaleka kwama ambassadors for i company.
Yeah.
But ake ngithi ngesikhathi engiqale ngaso ungena sengigxila kulo msebenzi. Ngibe ne investigation eningi, ngithola ukuthi kahle laba bafuthi abaphambili kimi balimale kuphi and futhi kukuphi la okufanele ngicebiseke khona emaphutheni abo.
Yes.
So ama ambassadors are very important, but akuwakho umqondo okuqhamuka komuntu ongakaze ethenge ngisho into yakho idayisa with a less price.
Oh,
efuna ukuzoba iambassador.
Yeah.
So people they should know ukuthi as much as ngingafisa ukuthi ungilekelele, you can use your big name or you can have a following enkulu, but you will never be able to talk to people and tell them about the brand that you're pushing.
Yeah.
Because wena I brand uyaze uqhamuka usuzoxhuma.
Yeah.
Kuba iambassador. People think ukuba iambassador is just you wear and then you go out, you tell people.
Yeah.
Akukho njalo, because wena mawuse ambassador usungena mhlambe ku 10% entweni ze company and the communication of the company, because if u reflecta kambi kwi community, people will say ambassador of another one did this. So people angisho ukuthi abangakuceli lokho noma bangafisi ukuthi bebe ingxenye yalokho.
Yes.
But I want to see uthando, because uthando ngiyalazi ukuthi can take you and pindle tathe mina lungise la ufuna ukuthi siye khona uma ukuba ufisa ukuba ingxenye yomsebenzi.
Wonderful. We are about to wrap up our interview with Mr. Stability, the founder and the CEO of Another One clothing brand. Uzobe sesitshena ukuthi na how do we actually get a brand yakhe. Right here on MUT Radio, shaping on the future. I do have three questions from our listeners. Nangu Hopewell all the way from Richards Bay. Uthe na ngicela ukubuza ukuthi na sithola kanjani isingubo zakhe. Okay, uzophendula lapho. Nangu laphayana uthandiswa. Uthandiswa, tell Mr. Stability ukuthi na ngiyam follower enkundleni zokuxhumana ngiyathanda umsebenzi wakhe. Okay, that's the message directed to Mr. Stability. And the last one, Konu Campus. Angazi go to campus wapi ke lo. But utena, how do I meet the requirements of being an ambassador? Ngicabanga utena sekwazile. Sekwazile usiphendula lapho. And the campus kumele waziwe phela, you have to have a following on inkundla zokuxhumana and all that. Nangu kuyabuza uHopewell ukuthi na how do we get a brand yakho? Maybe you can also share the social media handles ukuthi na bakuthola kanjani abantu enkundleni zokuxhumana.
I think bengithi ngizoqala ngalo mbuzo lo ukuthi izinto zitholakala kanjani.
Yeah.
I think ngizocela ukuvele ngiqale kuona lo ukuthi sixhumana kanjani enkundleni zokuxhumana noma sitholakala kanjani.
Yes.
On Facebook we have it's another one clothing company. You would see following it is 73k as we talk, and then on Instagram it's another one underscore clothing, they say if following your corner it is 21k something. And then on TikTok we have 13k, because it's standard fee. We understand not everything is built for you. Like you can do ama content go TikTok. That won't make a brand as well as mina uqobo. So sitholakala ngalo ndlela leyo, bese indlela yokusebenza elula, because ama platforms lawo social media such as Facebook, Instagram and TikTok sisebenzisa nje leyo ndlela just ukukhangisa, because we know ukuthi lo platform they can reach abantu abaningi nabantu abesingaba expectanga.
Yes.
And then bese ke ukuqhubeka komsebenzi konke kuqhubeka on WhatsApp. Okay. And you can even phone or call the number, it's 079 909 0379. Ngicela ukuyiphinda, it's 079 909 0379. And to move to a next question, le ndlela yokuhambisa izinto kubantu abakude netheko. Le nkulumo ngicela ukuyithatha ngiphinde ngiyamanise nabantu abaku industry yami noma kuyingxenye yomsebenzi engiwenzayo abagcina bethumela nabo izinto. Before uPep ubukade ungayenzi lento yama career, because we have packs now of which uPep ususinikeze ithuba elihle as iSouth Africa noma la kule ndawo esikuyona. OPep badominatile kakhulu emadolobheni ethu. Before we used RMX, but now uPep ususenzele kwalula, impahla isuka la kuPep olayithe kwini and then ifike kuPep oseduze nawe. So as thina lokho suke sikwenza online, sikuregister online, akusadingeki wena ukuthi uhambe uyofuna i-PEP code.
Okay.
You just give us igama letown eseduze kwakho le eno pep. And then usinike number ofoneleka kuyona le ezo receive a message ukutshela ukuthi parcel isifakiwe iparcel isifikele and then you go and collect.
Wonderful.
Yeah.
He is a businessman engakhuluma kuze kushona ilanga eyidayisa nje. Eyidayisa nje. Siyabonga kakhulu mfethu sikufisela konke okuhle ifisela khona ku 2024.
Ngiyathokoza kakhulu bhuti wami. Bese ngicela futhi ukuba nale simemezelo nje esincanyana.
Yeah.
Nganza kwethu I really appreciate indlela eningithanda ngakhona.
Yeah.
And ngiyathokoza kakhulu.
Yes.
Ukubona isupport ikhula usuku nosuku unyaka nonyaka. Kunento engifisa ukwendlulisa ebalekile.
Yeah.
On my WhatsApp.
Yeah.
WhatsApp wami is for a business account.
Yes,
right?
Yes.
So ngisho ukuthi usende i-message wa send i-dot. As long as no message ubuyisendela kuthina kune auto reply ezobuya kuwena lo auto reply le inayo yonke information ofisa ukuyazi mawukuthi ubuze with an aim yokuzothola ulwazi about i-brand about prices because uthungena nje sibe sikusendela i-catalog sikunikeza nje greeting ukuthi ke siyakwemukela and then we appreciate ukuba khona kwakho and then we give you the catalog and kulokho ngiyakhuthaza kubantu nganza ukuthi as much as mhlambe kungaba i language esisebenzisile the reason for that ukuthi as approach abantu abakhuluma isiZulu as much as ungakhuluma isiZulu ngendlela engithanda ngayo but akusibona bonke abantu abas approachayo who speak Zulu abanye bakwazi ukusibamba esincane isiZulu but iEnglish is a better communication so laphana mawungena ngisho ukuthi hey kuzo buyi auto reply please ngi encourage abantu ukuthi beyifundisise leya lokhuzana because isuki kunikeza nje catalog iphindi kunikeza isikhathi esisebenza ngaso iphindi kunikeza isikhathi esivula ngaso ku WhatsApp sigcina nini ukuba online for business because ngicabanga ukuthi kuyilokho nje ebengifisa ukwendlulisa.
Danko mfethu sikufisela konke okuhle ifisela khona ku 2024. That was Mr. Stability, the founder and the CEO of Another One Clothing. Njengamanje athe sitshela ukuthi na siyithola kanjani Another One Clothing. Siyambona ukuthi na wenza kahle. Nasenkundleni zokuxhumana njengamanje.
This is an MUT Radio podcast.